caso mucha.
Muli mpulira ngo mwana uliomu sasanya Bible gwe gamba ya gamba nte Tata nze mubibyo mpe byange ngende ntandiko bulamu Museye wada Ebyo bugagga mwebwe yabifuna Nabisasanya mu mize bibi Byagwawo mu kaseera bwe kati Nabona bona nga yejjusa
Okwagala kuli okwasooka kwe wandaga Kwe njayanira tata kukomyewo N'amafuta go gali gakulukuta Kunze okaso mucha
Bwe yali Museye wala nga muyinzo bwavu kwe kufuna omugaggeyo mugagga namutwala mulundira embizi enaku neruma nga ne bwali atakkuta yatuuka n'okwegomba okulya ku mmere y'embizi akute najukira mu kitawo mugagga nasalawo agenda okwetonda
okwagala kuli okwasooka kwe wandaga
Yade wa chitawe ya vunama Tichitango nsasire Sisana wanumpitibu mwana Na yonona mumasoge guru Nemugago tata katintu alangu mudu Tata we yasanyukana munywegera Na mukulera imbaga eyekitibwa Na muzabuja enaku najimusangula Okwagala nga bwe kwasooka